Hey, you can go, go. You can leave. Hey, you can go, go. If you want to go, just go. I will see you safe journey. If you want to leave, just go, just go. If you want to go, just go. I will see you safe journey. If you want to leave, just go, just go. I thought I've got the young lady. She's just after my money. Kila siku ni kuchopa pesa zangu. I'm the queen of this world, only expensive in the world. Oh, mapenzi sio ni samari. Ukiomba utapata, sida inutapata utaona. Oh, lady, mapenzi sio ni samari. Ukiomba utapata, sida inutapata utaona. Oh, lady, if you want to go, just go. Mapenzi zako kweli ni sadabu, lady. Mapenzi zako ni ya kunyomiza. Hey, nikikuwa na pesa unanikamata. Kamba fupi, hey.